radio y'ijwi bya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndahe ijambo bamwe mu bantu bamaze iminsi mwanditse mutegereje ko mbahamagara kugira ngo murangishe abanye mwahuranye nabo. Muri iki kiganiro kandi turajyana urumuri rw'ibyishimo imuhanga ahari umuryango warumaze imyaka 27 warabuze umwana wasizwe n'umubyeyi wamwibarutse agahita yitaba Imana. Iki kiganiro agasaro kaburaga cyabaye ikiganiro cy'abana aho ababyeyi bababuze baza kubashaka, aho abana badafite ababyeyi nabo baza kubashakira.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wiciki ntegeye,
shaka gasaro kawe
muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona
kuvuka ugakura nta mubyeyi numwe kandi warabyawe, kuvuka ukabaho ufite umwe warabyawe na babiri, uhora wibaza aho yagiye wasohokana n'abandi bakagukwena bavuga ko nyoko atakowe. Imenya bayo Jean Eric afite imyaka 23 arashaka se wamubyaye, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Rusheshe. Aka kintu
kinzanye ashaka nayo ushaka umubyeyi wanjye ntarabona cyangwa sinabuze, akaba yitwa Ntamvukiye Damian, akaba avuka ku Gisenyi cyangwa se aruta Ngororero. Nkaba ndi umusore wa 23 ari kuva navuka na ndamubona. Mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette, bahuriye muri Kigali nyuma baza kuburana, nyuma nza kuvuka ndabona ngiye kumubona kose ngiye kuva navuka na munsi. Kuvuga ngo mama ajya ambwira ko yari afite umuvandimwe we wa nyine, yari afite umuvandimwe witaga Tembo wakundaga kumwita, ariko bazanye nyakora akaba yitwa na utavuka Tesifori, niko umuvandimwe we yitwaga. Nuko ni ukuru wanjye ubyara papa akabitwa Esperance, ukuru ubyara papa akabitwa Kabubwira. Niyo makuru umuntu namukuyeho n'abanzi nayo ndongeye kumva ku nzu nyine, ntabwo namukuru ahagije mu kitabo ashangire kumenya niba ariho cyangwa se niba atariho. Sinashaka kumenya kugira ngo mfashe bwa kandi ko namenya amakuru ye ko namukuru ahagije mu kitabo cyangwa se niba niba yaba akiri kuri iyi.
None se mama wawe niba ari waguhaye ayo makuru ya mbere ni nayo akumenye niwe uzi uwo bakubyaranye, yakubwiye impamvu yamusize akagenda ntareba inyuma?
Yarambwiye ngo hari 99 ndigiye nibwo navutse gihe hariho ibintu byo bacenye ubu niko mushambwira. Nyuma rero ngo barimo barubakana isoko ano papa nyine agasuzugura umugore w'umufande ariko kicita kwa ngaho amusuzuguye nyine umugore w'umufande nimugoroba ngo bakubaza kumufata bamujyana ajya kumufunga, ntabwo bongeye kuba kuva mu munsi asaburana gutyo nyuma kwa mama wanjye yampaye.
Ni ukuvuga yuko papa wawe ashobora kuba magingwa ya afunze atari Ngororero?
Amakuru afite aho ngayo nimba yarafunguwe, nimba yaragumye muri gereza tukumva afunze, ntabwo namenye ko yasanga se yaragumye mu amakuru afite aho ngayo yonyine.
None se gusuzugura umuntu byatuma umuntu afunga imyaka 23?
Nkurikije kuva mama wanjye yarimbwira ko niba atari grave ku buryo yaguma amufungaho imyaka myinshi, aho yagira ngo nawe nzamenya amakuru niba bakiriho, kandi ashobora kuba atazi ko yanabyaye ko yakigiye mu nda y'amezi 2 ngomba ko ashobora kuba atazi ko yanabyaye wenda agati wenda n'ubu atamushatse agasanga atazi ko nawe wenda yabyaye atabiri afite amakuru ahagije kati wenda ngendwa nye nzamwishakira amenye ko wenda umuhungu we yabyaye nahari ko ashobora kuba atazi ko wenda afite n'umwana. Ko bose iyo mu nda y'amezi 2 nta makuru ahagije kuko nyine umwana ashobora kuba umufite.
Birumvikana mama wawe akubwira ko yakoraga yubaka isoko, yari umufundi, yari umuede, nakahe kazi yakoraga?
Wanjye ni umukozi w'umuyede usanzwe, nyine gukora ku muyede usanzwe, agasinyine gasanzwe ku muyede usanzwe.
Akaba akomoka mu Ngororero?
Mbere bayitaga Gatumba, niho nakomoka, Gatumba.
Nta kintu mama wawe yakubwiye kimuranga? Yakubwiye ko papa wawe Musa yakurebye arakubwira ati ufite uruhanga nk'urwaso? Yakurebye akubwira ko ufite injya nk'izaso? niki mama wawe yamukubwiyeho ku buryo ntahumvukera mutse yiyumvise yavuga ati uwo bavuga ni jyewe n'uwamwumva uzi ko yakoze Kigali muri 1999 uzi ko ashobora kuba yarafunzwe amasaha makeya niba yarafunzwe koko ku buryo umuntu yamwumva akamumenya niki mama wawe yamukubwiyeho
Okay, umaze mu rakoze fana papa wanjye cyane. Ikindi kandi umwanjye ni mugufi. Ariko nyendi muremure. Ajya mbwira ko rwa papa wanjye tureshya, kubona ko nayo yari muremure ku wanjye, nayo yari muremure. Ikindi ambwira ko papa wanjye ari umugabo muremure nyine wirabura, w'urukara. Yego. Uko navuga amagambo makeya, ashyira muke cyane. Ukajya mbwira. Ariko niba cyo ko dusa, cyo nareshya, kuko nyendi muremure mu Rwanda musumba cyane.
Yigeze akubwira ko yagiraga indekwe ndende ku buryo asuzugura n'abatagomba
nyine yafungaga umutwe niko barashobora byita niko nabitumye ku nyine mvuga nyine y'ubungu bigezweho bakora gufunga umutwe ariko yego
imenya bayo ni mama wawe waguhaye ibyo zina
yego mama wawe imenya bayo Jean Eric mama wanjye wabinyise kuko nyine navuze papa wanjye dahari nzi nawe mvuga nyine mama wanjye amazina ni we yanyise mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette akabavuka abita Cyangugu niyo niko bahitaga ubu ngubu habaye muri Nyamasheke
none imenya bayo niba papa wawe ariho akaba ari mu ngororero cyangwa se ashobora no kubera aho ngaho I Kigali yarahagarutse ashobora no kubona ahandi mu Rwanda Rwanda ni rugari aramutse akumva akumva umwana w'imyaka 23 amubwira ko ari we ariko se wowe niki kintu mushakira niki kintu ushaka kumubwira usigaranye iminota ibiri nayo ntabwo yuzuye neza ariko koresha kino gihe nguhaye usigaranye kugira ngo ubwire ijambo ry'umwana ubwira se wamubyaye umubwire icyo wifuza kumubwira
impamvu mushaka cyangwa mushaka kumubona nuko kubambutsa nasuzuguye cyane nitwe ikinyendaro umwana utazi se umwana w'umugabo w'imbwa utaruzwe na se bituma ngira umuhati yandabona umuntu bita ngo ni imbwa bita ngo ibyo umwana aramuta ati nayo nzamubone kuko numvaga nubwo bavuga ngo ni imbwa kuko yantaye akomaga ntibishima nawe cyane kuko yarambyaye kandi kuvuka kwa nyina we nyine yabize mu ruhare uze ngo nubwo ntamurinda mukunda cyane kenshi akuzamubona abona uwo muroko dusa cyangwa tunareye ikindi kandi kuva navuka nta muntu ndi kuzina ngo papa uze ngo ushaka kuzaba basi kumagara ngo papa kuko ntabwo nabara bitoro ntabwo nimenyere kuko bazina ngo papa kuhamagara umuntu uze ngo mfite inyota n'inzara yo kwita umuntu zina papa ikindi kandi niba n'abanyumva yumve ngo umuhungu wereke aramukunda kandi aramutegereje kandi isaha yaziraho ntabwo yona agatinya ko yari umwana abye ntamurere cyangwa bimutera isoni ndamukunda kandi ndamutegereje kandi yaza yambona ndacyahari naho ndeze nge nge namubwira
uri umwana nyamwana uri umugabo uri umuntu ubira ushimisha kumva ubabarira umuntu utazi ugakunda umuntu utazi ariko ukemera ko yagize uruhare mu kurema kugira umuriwe ntabwo uzi impamvu atahabaye ntabwo umucira urubanza wifuza kumubona kandi ukamwereka kutewe ishema no kumugira nk'umubyeyi ukamwita papa nk'uko abandi bana benshi babashaka kugira uwo bita papa ariko ngo ushimire ko utaciwe intege n'abagukwenaga bagira ngo ntabwo uzaba uwuriwe kubera yuko udafite papa hafi ndagushimira cyane ubwo butwari wagize ukomeze ube intwari kandi ukomeze utegereze umuntu waba wumva ijwi rya Amerika muri aya masaha mu kiganiro agasaro kaburaga yaramenye umuhungu ubu ni umugabo witwa Ntawumvukiye akomoka mu ngororero ariko yari I Kigali muri 1999 niba waramumenye mwarakoranye ku ishanti mwubaka isoko aho ngaho I Kigali ukabuzi irengero rye ukabuzi aho aherereye ihamagara ikiganiro agasaro kaburaga dushobore kumuhuza n'umwana we Jean Eric Imenyabayo Jean Eric Imenyabayo rero ndagushimiye ndagukomeza ukomeze utegereze wizeye kandi wumva ikiganiro agasaro kaburaga gira amahoro
murakoze cyane nawe n'imigisha kandi mujye muhamuronka
murakoze cyane
agasaro kaburaga
imyaka isaga 30 igiye gushira Alphonsine niyo nizeye atandukanye na mukuru we Antoinette umurungi basezeranyeho nta matage agaragara biteye turi mu mwaka w'1999 na mirongo chenda ni tatu. Antoinette Murungi yaramaze kurushingana na Emmanuel Mutaharugamba bari mu Bubiligi niyo nizeye ari mu Burundi aribaza icyabaye kuri mukuru we atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi umudugudu wa Gasharu ngo uyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga
kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi bafite umugabo bakora na mariage mu rusengero rw'Abangirikani ahantu bitaga kuri kafe y'Abarundi ariko icyo gihe twabaga i Burundi niho yagiye hariya muri 1983 aba yarashaka ababyara nuko nyuma muri 1995 bazaza kutubwira 1992 umugabo we aza no kugisura i Burundi Bujumbura nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi nuko nyuma muri 1993 nibwo mukuru wanjye yambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi ati ndashaka ko wajya wazaza ugashaka prezansharge ukaze no ukagenda duhana ibintu by'amamodoka ibintu byinshi nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru ubundi yari byago perezida waho arapfa kandi adaye nuko ibintu bibaye ruvange ibibazo turabihagarika nuko niko kuza intambara yo mu Rwanda nayo irabaye 1994 1995 kuko turaje nuko ni nawe ndihiraga na Minerva Chini Bank Bergoreze Bank Rambere Bank Popere nuko ibintu byose biba birahagaze nuko tukatura nitwongera kuvugana nta communication ariko nyuma n'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye ariko akaba afite umwana witwa Jessica ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakamwe ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe bita ngo ku Barundi ahantu muri Rue des Etoiles mu Bubiligi niko n'amaretre yabaga handitseho Rue des Etoiles sinzi niba nyuma barayimutse ntabwo mbizi nafite niba niko niko kandi kiranaga ubwo rero sinzi nagira ngo mufashe kubariza sinzi na nyuma mu minsi ishize sinzi mwasigaye ngo wigeze no gukora muri ambasade y'Abagande mu Bubiligi ibintu nk'ibyo bimwe bya bagenda tubwira ibye ntiwamenya ahantu utabigereye ntabwo biba byose
aramutse akiriho ko numva hashize igihe kirekire mutavugana hari icyaba cyaratumye ahindura gahunda yari afite zo kugira ngo uze kumureba mubonane ndetse mukorane n'imishinga hari cyo wumva cyaba cyaratumye ahindura gahunda yari agufiteho
nayo yahinduye kuko twese tuza mu Rwanda
none se kuza mu Rwanda byari kubuza indege guhaguruka nta ndege zahavaga ziza mu Bubiligi
nyine nta communication twongeye kugirana
nicyo nshaka kukubaza niki cyatumye mutongera kuvugana kandi muri abavandimwe aho ngaho niho nshaka gusobanukirwa
nta address twongeye kumenya nta telefone nta
wambwiye ko umugabo witwaga cyangwa se yitwa Magingwaya Emmanuel Mutaharugamba uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze atahana na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali
kandi utubwira ko yamubonye nta kintu gakuru na kamwe dufite
niba umurungi akiriho amakuru yabakubwiye ko yaba yaritabye Imana akaba atariyo niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga niki wumva ushaka kumubwira
kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba nta kwishima cyane nta kongera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini kandi babaye batanariho nabwo rwose no kubishima Imana kandi zagibagira neza zinyuzwe n'ukuri mufasha abantu benshi Imana n'ukuri dufashije nibura mukanaduhuza n'uwo mwana yanaduha n'amakuru niba hari n'ayazi byaba byiza n'ukuri Imana y'umujeza iguha umugisha utagabanije cyane iguha umugisha uzabona ijuru ngo azaribonge
nawe ndagusabira kandi nzagufasha gushaka uwo muvandimwe wawe w'umurungi.
Yego murakoze cyane Imana ibahumurije.
Agasaro kaburaga.
Hashize amezi abiri umwana w'umuhungu Aaron Mutangana aje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we, dore uko yabimbwiye.
Ngarangisha akumenya ababyeyi ba mukecu ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama ba nyogokuru banjye.
Urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru?
Nibwo nshaka kumenya.
Mama wawe yakubwiye abari bo?
Oya, njye naravutse ndaje kuvuka itapfa.
Nta papa wawuzi?
Papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi, kuko ngo mama wanjye yiga ku ishuri Kigali, ngo bari bihishe mu na muntu za mu mazu y'i Kigali babonaniye bamenyana gutyo, ariko mama we yambyaye bo bata awadahari ari ku rugamba.
Bari bihishe mu mazu y'i Kigali ryari? Muri 94?
Za 94.
Hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we?
Butera, bamwita Butera Theogene.
Butera Theogene niwe papa wawe?
Niwe papa wanjye.
Yahuriye he na mama wawe? Mama wawe yari yihishe he muri 94?
We yari yihishe ari i Remera. Yari yihishe ngo kumango ari i Remera bahoze ngo ku nzu yanjye Kanyarengwe.
Baba niho bahurira uwo papa wawe muri 94? Nawe yari yihishe, yakoraga iki?
Yari umusirikare.
Yari umusirikare w'izihe ngabo?
Za RPF.
Uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara?
Oya, bo baba wengo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa. Abasanga babanyeho, ariko papa wese akomeza mu kurwana, ariko mama we yambyaye abaho ngaho kwa mushiki wa papa aho bita Ikaboye, babambyariye sehashika, ariko no avuye kudavuye kunwara sehashika. Barangije mama wanjye arongera ararwara suba musubizayo, noneho ageze sehashika aza gupfirayo, ariko ababyeyi ba mama niho baje kuba kumutwarira. Baje kumutwara basiga, ariko mawe kaka wanjye ubyara papa we yari ariyo niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Francoise mama wanjye ngo avuka mu karere ka Muhanga igihe yari komine Munyamaboye. Noneho ababyeyi be nibo baje kaka agiye gusubirayo kumureba, asanga ababyeyi baramutwaye, basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana bazagaruke batumenyeshe aho ari tuze kumutwara. Noneho nyuma yaho yongeye acishaho itangazo, baza kunwa bansanga mu Ikaboye, ariko kaka wanjye we yanga aranyimana, aravuga ati twese umwana ni uwacu, muzamuza kumusura. Guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona, kandi ngo na mukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe.
Baje gutwara umurambo wa mama wawe muri CHK, basize amazina yabo. Ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya CHK. Umuntu uvanye umurambo muri morgue ya CHK yandika amazina ye akavuga uwo ari we. Aho ngaho ayo mazina ya mbere ni wari. Ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda, ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana, bareba muri icyo gihe, muri icyo cyumweru, ukarebamo neza ukabona abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Francoise yitabye Imana. Iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama. Wowe Aaron Mutangana, ya kabiri niyo kwitabaza nk'uko abikoze Agasaro Kaburaga, kugira ngo turebe aho basogokuru wawe na banyogokuru wawe babaherereye mu karere ka Muhanga. Hari andi makuru waba ufite y'ahantu baba bari, uretse gusa kuvuga
muri Muhanga, Muhanga ni nini?
Ni Muhanga mungo muri komini ya Musubati ahonga onangu, niko papa wanje yambwiye ngo niko mama yamubwije.
Ariko se papa wawe we ari hehe ubu ngubu magingo ya?
Papa wanje atuye muri Gatsibo aho bita Kiramuruzi.
Iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe, abyakira ate?
We abyakira barambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze babanije kinini. Mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we, ntabwo abyibuka. Cyokora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari mukaga, iwabo ari muri komine ya Mushobati mu karere ka Muhanga gusa. Uwo yamusanze ngo nyihishe mu mujyi wa Kigali gusa, niyo nayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka.
Yamusanze yihishe ahantu, hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya, babana igihe gitoya. Yigeza kubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe?
Ntabwo yigeze abimbwira, kuko umukecuru wanjye, mama we, mama wa papa ari we kaka wanjye, we yavuye muri Congo asanga mama wanjye ari aho ngaho Kigali. Bamenya nawe ntabwo bameranye igihe kinini, basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje, nawe ntabwo bamaranye igihe kinini cyane. Kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini, waba yaramubwiye n'imyaka kigiye yari afite.
Ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri, aho yigaga, ikigo yigagamo?
We yamubwiye, we ntabwo njye nigeze menya, kuko yambwiye, kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga.
Mu ishami ry'ubuganga i Kigali? Hanyuma ahunze ahungira i Remera.
Ngo bashobora kuba barigaga hafi aho ngaho i Remera, kuko niho ngo yasanze birishe mu mazu yaho we kwa Kanyarengwe, hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yarari.
Hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo?
Yakivuyemo, ntabwo akiri umusirikare.
Ufite imyaka 25, umaze kuba umusore uciye ubwenge, wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 1994 ageze mu mwaka wa gatanu? Iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga, ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 1994 muri iryo shuri, ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu, wasangamo izina rya mama wawe, ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho. Ukora kwa raho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara, birumvikana, ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Francoise. Iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere, nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye. Hagati aho njye kwibutse nakubwiye yuko inzara ya mbere yari ukurebera mu gitabo cyo kuri Seashka, aho bandikaga abantu bose baje kuhabyarira, kandi bandikaga n'abantu baje gutwara abitabye Imana mu gitabo cya Morgue. Ahandi warebera nahatanzwe itangazo ryo kubika ni kuri Radio Rwanda. Ahandi hagatatu nakubwiraga ni ukureba muri iryo shuri ry'ubuganga, aho Mukagasana Francoise avuga ko yiga mwaka wa gatanu, aho naho byatuma umenya vuba uko ababyeyi be bitwaga. Inzira ya kane rero ya nyuma ni inzira y'Agasaro Kaburaga, tugiye kugufasha kureba kwabona ababyeyi bawe niba bari koko muri Muhanga, niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati, ni muri Gitarama. Waba wese yaragize umwana witwa Francoise mu Kagasana bwaga i Kigali muri 1994, witabye Imana muri za 1996 ku bitaro by'i Kigali, icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga. Aaron Mutangana, ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki ni kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ugire amahoro y'Imana.
Murakoze. nanyi nitegire imana ibigibaho mu gisha mu kwitanga kwanyu uwiteka ajya abarinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo uwiteka imana azabahe ijoro nukuri murakoze nukuri
urakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
kubera ko ijwi rya Amerika isigaye ari radio mukurikira muri mungo zanyu muri buri rugo buri wese wabuzuwe yifuza kumenya aho yabaherereye kubera ko biborohera kutugeraho mudusangiza amakuru nguko uko twamenye aho umuryango wa mutangano uherereye Pamphile Akimana ni nyirarume atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane
Pamphile Akimana waranyandikiye umbwira yuko umwana waje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we witwa Roni Mutangana ari uwanyu mbwira muri make mupfaniki
umwana mutangana none ni mwishwa wanjye avuka kuri mushiki wacu w'imfura tuvukana bwite muri make yakuntu yaje kuvuka n'ukuntu ataho twaje kureberwa imibereho yuko yagenze mbese intambara yari kirangira yo muri 94 ahubwo abantu bari bagitahuka abaye baturutse za Kongo batarenze igihugu baturuka za Kibuye abari barahungiye hagati mbese mu gihugu batari bari estareza ngo basubire mu ngo zabo cyangwa aho baturutse
yego
nibwo yagiye i Kigali yagiye i Kigali asanzeyo data wacu nawe wari ugiye vuba ku Kacyiru mbese ku buryo yagiye nko kurangura njye twakoranaga ubucuruzi butoya buciriritse nk'abantu bari bari bavuye mu ntambara bari mu ntambara noneho twumvikana ko agiye kurangura utuntu two gucuruza i Kigali
yego
ariko ngenda asanga abantu bari baturutse danka data wacu yari ariyo n'abandi baturanyi bari batuye ku Kacyiru aragenda agezeyo nk'umukobwa uri ugeze mu mujyi bwa mbere yarandwara akigerayo umujyi uramuryoha agumayo yiguma kwa data wacu ubwo rero ngo kwa data wacu niho yaje guhurira n'umugabo n'umusore wari umusirikare barakundana baramenyana baza kugira ubwo amutera inda ariko mu gihe cyo kumutera inda umugabo yandikiye urwandiko iwacu yakwandikiye urwandiko mu rugo avuga ko ati umuhunga abana banyu twahuye turakundana ati none ubu ngubu turabana ati turi kumwe ati ndimo guteganya kuzaza kubasura nibwo nabonye ko yanditse izina rya se ndarwibuka kuko narabonye ko nanjye primaire ndi umuntu uzi gusoma njya kuba mukuru ko yitwaga Gatera irindi njye ntabwo ngibuka ubwo rero nyuma yaje gutwara nyine inda barabana sinzi niba barabanye ariko yagiye kujya usiyasiga kubyara ageze abyara abyara neza aratahataha iwabo umuryango ageze mu rugo azi ikibazo cyo kubyimba inda sinzi ibibazo byo biteye ko ahise abyimba inda akiva mu bitaro neza muri cyashika ahita amusubiza mu bitaro kuri cyashika ageze ahita yitaba Imana apfuye itangazo ritari tumenyesha mukobwa Sara Françoise yaguye mu bitaro bya cyashika amaze kubyara ati bene wenyine baze gutwara umurambo ngo duhita tugenda tuba dufite abantu bacu bari i Kigali badufashe kuzana umurambo tuzana igitarama turawushyingu hashize iminsi mikeya igihe gitoya bacu basubiye kuko bari bamenye neza neza aho yari atuye kwa sebukwe kwa nyirabanyabukwe bari babonanye aho ngaho baje gutwara umurambo basubira kujya kureba wa mwana kugira ngo barebe niba yarabayeho cyangwa se ubuzima uko bumeze no kugira ngo bamenye neza neza na ba mwana wabo baragenda basanga umwana ariho aranywa amata basiga imyirondoro neza adrese yacu ko igitarama Nyarusange mbese imyirondoro yose nta telefone zari ziriho ntazo bari banafite bari abasaza b'abaturage bavuga bati muzaze mutwaye ku mwana namenye umuryango namwe mudusubire tumenyane turategereza ko bazaza gusura cyangwa gutera ku mwana turaheba burundu kuva icyo gihe rero kugera mwigiye muri 2022 rwose nyine turimo nta kandi gakuru k'umwana twigeze tumenya twamenya ko atayitangaza ku bw'ibya Amerika
none se igihe na guhamagaye nkubwira nti umwana wanyu arahari ariko nawe umbwira uti umwana wacu ni mwebwe mwamurangishije anyuze aho ngaho ku ijwi rya Amerika
kumva umuntu waje kukubwira bwa mbere ati umwana namwumvise umwana wanyu wa Mukagasana ariho mu muryango mwabifashe mute
twabanje twabanje kumva yuko wenda ari ukwitiranya amazina gusa ikizere tukakigira ko umuntu wabitubwiye wa mbere ni umutwe nahayo viateri nahayo viateri kandi afite umukobwa wiganye neza neza muri primaire yose na Mukagasana Francois duturanye hafi
yego
kandi yari azi neza uko byagenze uko yagiye I Kigali uko yatwaye inda uko yitabye Imana akimara kubyara ayo makuru yose yari ayazi ngo yatubwiye tutise koko nibyo ati rwose nibyo sinarikurikiye ati yavuze ko yitwa Aroni yavuze yuko yavuze mbese nyine yabitubwira byose nubwo nashatse nomero y'umuntu umwe nandikiye kugeza ubwo noneho ejo neza 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 byatunganye neza neza n'amafoto nayo nyabonye nsanga rwose neza neza n'isura yacu
none se ngaho rero mbwira mu muryango ubu ngubu ibyishimo bihari ni ibihe umwana mwamubonye mwamuvugishije bimeze gute mu muryango wambwiye yuko sekuru atakiriho yitabye Imana nyirakuru yakiriye gute umwuzukuru we mu muryango
nyirakuru akimaze kumumenyesha iyo nkuru tumaze kumva yuko uwo mwana yatanze ikiganiro kuri Amerika yahise abishinga avuga ati rwose umwana wanjye gerageza ukoreshe dore kwandika warize uragerageza gerageza wandike ijwi rya Amerika ushakashake uzabone rwose umwuzukuru wanjye nanjye nkaza yamubwira ngo nagerageze ndimo kwandika ijwi rya Amerika bambwiye ko nzategereza bakampamagara buri mugoroba buri mugoroba ku kazi akaza kundeba buri gitondo njya mu kazi ari uko amaze kumbaza ati navuganye byagenze rwose gusa ejo tumaze kuvugana na Roni tumaze kuvugana nahise mbimenyesha mbimumenyesha ntambwiye murumuna wanjye babana mu rugo ndayimubwira ngo arigaragura umunsi igiti cyavuka arigaragura cyane ati uwo mwana nzamubona ne gusa icyo ikibazo cyaje kuvuka yari afite ba mwana we kwa sebukwe w'umuhungu we bari afite ubukwe baje gukwa umukobwa wabo yambwiye ati ndajya mu bukwe ariko saa moya ubwira Roni yuko saa moya zuzuye mba nageze mu rugo tukavugana neza neza kumva n'ijwi rye ry'umwuzukuru wanjye gusa icyago twagize ni uko bagiye mu bukwe barasezera bakaza kubarekura narinze bwije bigera saa tatu utarihagaza mu rugo nabwira ni rwose mukecuru ihangane Roni aragushaka nubwo saa moya z'uyu munsi bwa nimugoroba narabona mu gitondo yategereje yambwiye ati wagiye wenda ugasiba akazi ukamumva tukavugana ndavugana reka ntacyo gahunda ni ya saa moya z'umugoroba ntacyo ndajya kwa mukecuru mpaye muvugane masenge nahise muha nomero ze yabavuganye n'isaha yose mukuru wanjye w'i Kigali bavuganye murumuna wanjye w'i Kigali bavuganye abandi bose bavuze ko umunsi bamushaka amayinite ahageze bakavugana nawe yisanzuye asigaye tugapanga uburyo azaza mu muryango tukamwakira
ni byiza cyane akimana Pamphile ndagushimiye cyane kandi mbifurije mwese mu muryango wanyu kwakira uyu mwana Roni mu ukamuha ibyishimo yari akeneye mukamuha ineza yifuzaga nongere ngushimire ubwizige ngushimire kuba utaracitse intege nawe ugakomeza kunshaka kandi tukabonana tugasangira aya makuru meza ukomeze ube umwambari w'ijwi rya Amerika utubere ambasaderi
murakoze cyane rwose ubu ngubu abantu bose barimo kumbaza bati tubwire ko nubonye nomero tubwire ko muvugana rwose ubu ngubu nzaba ambasaderi kandi n'abashinzwe muri Amerika kuko mwankoreye ibintu umusaza wanjye yitabye Imana avuga ati mwana wanjye rwose umwana wanjye naza mukamubona muzamukore ibyo nagomba kubukorera byose kandi nayimubwiye rero nije ko ibyo yagomba gukorerwa byose n'umuryango ufite kubimukorera
yari akeneye kumenya ko afite undi muryango ngaho rero ukomere ugira akazi keza n'uwo mukecuru umunsi uhurize mubwira uti ijwi rya Amerika rirabakunda kandi ni mwebwe rirebeyeho
murakoze cyane rwose turabashimiye
agasaro kaburaga karabonetse
kwakira muri aka kanya Aroni Mutangana warayibungutse umuryango akabona nyirakuru nyina wabo na base wabo nguyu nawe mu kiganiro
Yego murakoze namwe.
Waje hano mu kiganiro gasaro kaburaga ushakisha umuryango wawe naguhaya makuru y'umuryango wawe nagira ngo nkubaze urumva umeze ute ubu ngubu tuvugana umaze kuno umuryango wawe.
Ndanishimye cyane ndanezererwa numva bamaru numva bakaka numva mama wacu numwe aniye mbese byari byishimo numvaga banyishimiye bishimye kumenya hagati y'imyaka 27 batari banze nabumvaga ko nakiriho mbese byari byishimo muri make.
Ijambo nka nyogokuru wawe yakubwiye ukumva rikwibukije umubyeyi wawe utigeze umenya nibutsa wumva ijwi rya Amerika ko yitabye Imana akimara kukwibaruka, ijambo yakubwiye ryamukwibukije nirihe?
Twavuganye arabanga mama niwe wari mukuru niwe wari mfuransize n'umwana muto wa w'iminsi itatu nuko ariko numvisha nganiriza numva ikaze mu muryango wabo nk'umuntu umwana we barabuze batakimenya makuru ye.
Umaze kuvugana na nyokurume Akimana Pamphile ukumva kubwira ati ndi musaza wa mama wawe yari mfuri wacu nk'uko umukecuru yabikubwiye, uko wumvise umwanya wawe baguha mu muryango ari umwanya umeze ute?
Mbese ni nk'umwami ngo ndabahaye ikaze banyishimiye yaba ari abaturanyi n'ifamiye bari umunabe bakuru be numvaga banyishimiye cyane cyane aho ngo natinze no ninze no kubageraho ngo bambone numvaga muri make banyishimiye cyane.
Mwakoranye gahunda ko muzabonana mu minsi ya vuba?
Ko tuzabonana vuba nabibabwiye.
Wowe nta minsi myinshi yari ishize uje mu kiganiro agasaro kaburaga, nguhamagaye nkakubwira nti ngufitiye amakuru meza nkakubwira ko umuryango wawe wabonetse. Isangiza abumva ijwi rya Amerika uretse ibyo byishimo wambwiraga mu kanya uti nishimye ndumva ndi mu bicu, ariko kumva inkuru nyuma y'imyaka 27 kumva kuvita umuryango wari umaze iyo myaka yose uri nyakamwe, wabyakiriye ute umutangana?
Nabyakiriye neza numva ni inzozi mbese mburi iki ukuntu nashimira ijwi rya Amerika. Mwarakoze cyane, narataye icyizere ko nzababona ariko Imana bujya niyo nkuru kandi ibyo yavuze izabisohoza. Ni ukuri narishimye cyane nabuze n'icyo n'uburyo nabivuga mu byo gushimira ijwi rya Amerika. Ni ukuri mwambereye ababyeyi mumbera ubuvugizi bwiza. Ikintu kimwe nashishikariza abantu rya Amerika niko bayigana bakayisonga, irakora cyane kandi ndamaze kubibona. Nari umuntu nemera ko bibaho ariko nabibonye ibyishimo byandenze cyane cyane.
Aroni Mutangana, ndagushimiye cyane, ukomeze ube ambasaderi w'ijwi rya Amerika kandi uzafashe n'abandi bana badafite ababyeyi kubabona, ubwo ubaye umwe mu bazakomeza nawe kumfasha kugira ngo ushobore gufasha n'abandi.
Yego nzabikora, uzaza nshya nyeneye ubufasha kugira ngo abagereho, nzabibakorera rwose kugira ngo umva nyagati y'imyaka 27. Sinzi ukuntu ndi gupanga abantu kugira ngo tuzajye n'umuryango mugari bambone gusa. Nibwo ndi kuzabona umuryango kubaho, nibwo ndi kuvuka ngo ntabwo wamenye kumva uburyo nishimyemo cyane.
Komeza wishime, komeza wishime, unezerwe. Ndakwifuriza ibyishimo birenze kandi bifuzaga muri imyaka 27 ishize, ndabikwifurije inkomeje. Ngaho rero ugira amahoro.
Yego namwe murakoze.
Agasaro kaburaga.
Bamwe muri mwe mwumva ijwi rya Amerika muribaza muti byagenze bite kugira ngo umuryango wanyakwigendera mu kagasana ntubaririze ngo ushake umwana asize, abandi muti mbese kwa sebuka mu kagasana byabagendekiye bite? Nahamagaye
ababyeyi bareze Aroni Mutangana batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove mu kagari ka Mubuga mu mudugudu wa Kakiru nitabwe n'umusaza Karasira Karori muhikaze ku ijwi rya Amerika.
Rwose murakoze namwe.
Aho ngaho Igicumbi mumeze gute, mumeze neza?
Akazuba karava turaho, ndabona nta kibazo rwose n'iterambere riturimo.
Ni byiza cyane. Wa mubyeyi we rero narimba hamagaye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira arambwira ati wamfashije nkamenya undi muryango wanjye, nkamenya aho mama yakomokaga. Nagira ngo nkubwire ko nabikoze ntabasabye uruhushya, ariko narabikoze nk'uko umwana yabinsabye. Umuryango ndawumubonera, ndawubona, ndababwira, ndabahuza. Niyo nkuru ya mbere ngira ngo nkubwire.
Mwarakoze rwose. Ahubwo se ikibazo gihari ni uguhura, kugira ngo duhure tumenye tubonane.
Gose muzahura, ibyo nzabibafashamo. Ahubwo nagira ngo nkubaze, umwana yambwiye yuko hashize imyaka 27 yambwiye ibyago byabaye mukabura umukazana, akabura umubyeyi akiri mutoya, ukuntu batabaye, hanyuma kuva icyo gihe ntibongera kumenya irengero ryanyu, ntimwamenya irengero ryabo. Byagenze gute kugira ngo ntimwongere kubonana na ba mwana, ntimumenye amakuru yabo?
Maze rero
karame
umba venusite
karame
umukecuru ariwe madamu wanjye,
yego,
niwe bahaye uwo mwana nyine kuko ari umwuzukuru we. Ubwo urumva, reka muguhe muvugane akubwire uko byagenze, ndumva byadufasha twese.
Yego mpaye inka.
Nguwo rero none,
murakoze cyane. Muraho wa mubyeyi we.
Muraho neza.
Amakuru yanyu
ni neza.
None nari ndimo mbaza uwo mutware wanyu, nari mbanje kumuha inkuru nziza, mwamenye yuko Aroni Mutangana yabonye indi muryango, ariko mpita mubaza nti byagenze gute kugira ngo hashire imyaka yose mutazi amakuru yo kwa ba mwana, byagenze gute?
Umwana yaravutse.
Yego.
Ubwo umwana avutse avukira se hashika. Noneho ntabwo twari tuzi ababyeyi b'uwo mukobwa. Noneho arapfa, amaze gupfa tugiye kumushyingura dusanga baramujyanye, twaratanze itangazo. Ariko barongera nabo basiga batumye bati uwo mugiraneza ufite uwo mwana azongera atange itangazo tuze tumujyane. Urabyumva?
Ndabyumva.
Noneho ubwo itangazo tumenyera turabitanga, ababyeyi b'uwo mukobwa bakaza, umubyeyi w'umugore n'umugabo basanga umwana afashe neza, bati twari tuje kumujyana, ariko rero umwana n'uwacu twese, ni nanjye nimumumaye byaba byiza, bati mugumane. Ubwo rero umwana namugumanye gutyo, ntabwo kubura ngo tuvugane. Umwana bikamubabaza ati nshaka kugira ngo menye ba sogokuru na banyogokuru. Ubwo nibwo rero yashakishije ku Gasaro, noneho ubwo ku mugoroba nibwo yatubwiye ati bambwiye inkuru nziza. Ariko abo baraje turabonana, duhurira ahantu, noneho nibwo bampaye uwo mwana ndamugumana, ndamurera n'ubu n'iyi saha turi kumwe.
None se ko Mutangana abonye umuryango wo ku ruhande rwa nyina, hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo namwe muzongere mubonane na baba mwana?
Icyo dushaka,
yego,
turashaka kugira ngo wa mubyeyi wa nyina wa mukaga sana, ariko numvise ko umugabo we yapfuye ngo ari uriho, noneho yari uwo mubyeyi wa nyina wa mukaga sana, nifuza yuko twahura tukaganira nk'uko n'ubundi twahuriye ahantu twaganira, umwana niho bamumpereye. Noneho icyo nifuza ni uko twahura nanone tukongera tukaganira ibyo twaganiye icyo gihe,
mukongera mugahuza urugwiro nk'ababyeyi.
Yego. N'umwana nyine nawe akabona nyirakuru bese bibaye byiza ntabwo turi kure cyane turi no ku muhanda
yego
baza bakatureba cyangwa se natwe bakatubwira aho bahereye tukaba twanajyayo
none se
ariko ntabwo ari masaka kuko bavugaga ko uwo mukaga cyane waba ari igitaramo
umwana wawe Aroni aje akakubwira ati nagiye ku ijwi rya Amerika nagiye gushakisha undi muryango birumvikana wabimushyigikiyemo nawe warabishakaga ariko se agarutse akakubwira ati bampamagaye bambwira yuko bagiye kunyere ku muryango wanjye nkawe wabyakiriye uti
yewe nabyakiriye neza twarishimye cyane turavuga ngo bari abantu rwose ni abantu beza cyane bazi gukurikirana ibintu bakabishyira ku murongo byaradushimishije n'ubu duhuye nabo ngabo rwose nabwo byadufasha bikadushimisha umwana akabona umuryango natwe tukabona umuryango wacu
wa mubyeyi we rero nagira ngo mfate kano kanya ngushimire ababyeyi mwese murera mukarere imana mukarere u Rwanda iyo mbonye akanya ko kuganira namwe tubonye umwana duhojeje tumubone undi muryango mboneraho nkabashimira mbikuye ku mutima ubutwari mugira kurera umwana ntibyoroha mukamukuza akaba umugabo nagira ngo rero ngushimire n'uwo mutware wawe umushimirire ubabwire ku ijwi rya Amerika ribashimiye kandi ribashyigikiye mu kuntu murera abana banyu murerera u Rwanda n'Imana
ni byiza cyane ni ukuri yewe natwe twarabashimye yarabitubwiye natwe turishima mana mukomerezaho rwose mujye muhuza abantu baburanye yewe nta kintu mutakoze nta n'icyo mutanakora Imana ijye ibaha umugisha rwose ijye ibaha umugisha mukorere igihugu
urakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza ndamuzi Aaron iyo tuganiriye numva afite ubupfura bushamaje
cyane rwose mani kibarinda
murakoze cyane namwe mukomere mugira amahoro uwo ni Eugenia Mukangira umufasha w'umusaza Kabasira Karoli bafatanyije bombi kurera umwana Aaron Mutangana Eugenia Mukangira birumvikana ni nyirakuru wa Aaron akaba abyara papa we Butera Aaron Mutangana abonye umuryango mwabyumvise ababyeyi be barifuza kongera kubonana no kwaba mwana bakagirana urugwiro bagasurana nahamagaye imuhanga nitabwa na nyina w'anyakwigendera mukagasana yitwa Mukandori Mariana ari mu kiganiro atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo alo wa mubyeyi we muraho
ndaho
ni Mukandori Mariana tuvugana
Yewe
nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga. Narimba hamagaye buri gihe ngenzwa n'ineza narinzanye inkuru nziza y'umwuzukuru wanyu Aaron Mutangana yajana mu kiganiro turaganira ambwira tuzashakira umuryango none rero inkuru n'impamo umwuzukuru wawe nyuma y'imyaka 27 uramubonye.
Namubonye.
None wamwakiriye ute iyo nkuru yakugeze ku mutima kurihangana iki mubyeyi
nishimye cyane narize ibyishimo byansabye ndarira rwose ariko ndizwa n'ibyishimo atari ukubabara
birumvikana nk'umubyeyi wabyaye ukagira gutyo ukabona mukagasana gucitsa akiri muto ariko akagusigira akantu kagahungu nako kabona imyaka nk'iyo utakabona ndifuza kumva uretse iyo marira y'ibyishimo warize iki gihe cyose wakimaze ufite igishyika kimeze gute
nari mfite igishyika cyane kuko sinari nzi yuko akinariho nari nzi ko atakinariho kuko twarashakishije turamubura ubwo baraduhamagaye bati yapfuye kandi aguye muri siyashika ubwo twihutiye kujya gufata umurambo
yego
umurambo umurambo twarawuzanye turamushyingura tumaze kumushyingura rero ubwo utwo twamaze umunsi umwe dusubira kureba n'umwana ni kuko baduhamagaraga baturangira ko ari ahantu ikabuye ariho uruhinja ruri
yego
yego twagiye tuyoboza tubona tubagezeho uruhinja twararubonye ari rwiza rukuze barureresha amata ya kigozi ye ubwo rero baratubwiye bati ntabwo umwana mu mujyana nonaha bati muduhegerese noneho natwe tuzaza n'umwana tumwereke umuryango ubwo twategereje igihe gitoya tubona ntibaje umusaza arongera asubira yarashakisha noneho ntiyanababona turongera turategereza arongera asubirayo araheba noneho turavuga tuti yewe wa mwana umenya yarapfuye atakiriho turabyihorera gusaza tugira ku gahinda ariko tuyoberwa inkuru ye
ariko igihe mwahuraga n'uwo muryango mugahura no kwa Karasira umusaza yitwa Karasira hanyuma umufasha wakitwa Mukangira nibo basigaranye umwana muhura mwaraganiriye barababwira bati uyu mwana turamusigaranye tumukuze mwemera kuhamusiga nyuma nuko mwasubiyeyo mukababura mukabura uko mubigenza ariko nta kindi nta yindi nabi yabayemo nta kindi nuko mwababuze gusa
nta kundi twashoboye gushakisha nyine kuko twari tubutegereje turababura twaravuze ati wa mwana yenda ntakiri kuko twabahaye adresse kandi ntibaza
nagira ngo nkubwire rero yuko navuganye nabo mu kanya rwose navuganaga na Karasira navuganye na Mukangira n'abantu bifuza kubabona vuba nabo bishimiye yuko muriho bamenye amakuru yuko umufasha wawe amaze imyaka mike yatabarutse ariko ravuga bati turifuza kubona uwo mubyeyi usigaye umwana twamureze neza twamureze tumubwira ko tutaza aho umuryango uri twishimiye ko abonye umuryango turifuza kubona abantumye bati ubabwire ko dushaka kubabona dutuye hano ku muhanda bazaze batubwira aho bari natwe tuzaze turashaka kongera kubakira uyu mwana umuryango tugahura tugasabana nawe nicyo kintu wumva kikuri ku mutima wifuza gukora
cyane ndishima kizukuntu numva rwose n'ubu bimeze
uzishima nubabona mukahoberana nk'abamwana mukongera mukaganira
cyane n'umwana twavuganye mu gitondo
yego
twavuganye
yambwiye ko yishimye cyane kuba yabavugishije mwese nicyo kintu cyari ikimuri ku mutima nubwo bwose atazashobora kubona sekuru ariko mvugana na Kimana yambwiye yuko sekuru yatabarutse agishaka kubona uwo mwuzukuru aho ari Imana ikomeze mu biruhuko ridashira ubwo nawe azishima ruko uwo mwana ageze mu gicumbi cye niba bishoboka wa mubyeyi we hari umwana w'umukobwa wasigaranye nyuma yamukagasana amaze gutabaruka wabyaye undi hari abayisenga ya center ari hafi aho ngaho ndashaka kumubaza
turi kumwe
wamumpa gato
turi kumwe ngawe ngu
karane abayisenga uraho
yego
uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga none wowe wakiriye gute buriya Aroni ni mubyara wawe buriya Aroni mupfaniki
ndi nyina wabo
Aroni buriya ni uri nyina wabo rero wabonye umwana ubereye nyina wabo uri murumuna wa nyina uri murumuna wa Mukagasana none kuba wabonye umwana ubereye nyina wabo ndagira ngo umbwire ukuntu wabyakiriye ni wowe mutoyi wanyu wabyakiriye ute
ikamanza ntanga imundo ahi nishimye sinabona uko mbikubwira
mumujyango wose twabyishimiye yampamagaye twavuganye rwose twamwakire twamuhaye impundu twamuhaye ikazi
nyamuhaye ikazi
cyane rwose mumujyango arisanga ni karibu
papa wawe mbere yuko yitaba imana yaravuze ati uyu mwana naramukabonetse muzamufate nk'umwami mu rugo rwanjye mwiteguye kuzamwimakaza
nuko ntacyo tuzamukorera tuzamufata neza nk'umwana wacu kuko dusanze mu muryango nikaze rwose tuzamufata neza namuzahe yitabye imana amushaka pe twari twaramuhebye
kumva yaranyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kumubona bababwiye yuko bamwumvise ku ijwi rya Amerika mwumvise mumeze gute mwaravuze muti turarota nibyo mwabifashe mute
rwose byabanje nko kutubera urujijo twumva ni inzozi abantu bose bumvise ikiganiro bakaduhamagara tuza kubyemera naho tuza guhamagara turashakisha
abayisenga rero urakoze cyane ubonye umuhungu aho mukagasana atari uzahamubere aho papa wawe atari naho uzahamubere wishyire mu ngiro icyo yakuraze nagira ngo ngusezereho ngushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ariko musigaranye umunota umwe ndagira ngo umbe na Kasiani ndashimye niba ari hafi nawe musuhuze mumpe niba ari hafi
ego
wi Kasiani ndashimye uraho
ndaho
uri mu kiganiro agasaro kaburaga nawe wabonye umuhungu Aroni Mutangana uzamwakira ute
uzamwakira neza rwose n'ibyishimo byinshi no kuzu bwinshi cyane twishimye mu myaka 20 ishize twarabaye amakuru ye ugasanga abantu guturanye baturanye baratubaza bateraga kuri ka mwana wanya kwigendera tugahera mu gihe rero tukumva ko umuntu atakiriho ariko n'ibyishimo birenze twagize ku buryo butangaje cyane rwose tunashimira abinshi bya Amerika kuba ibashije kuduhuza n'uyu muvandimwe wacu kwitwarawe ntabwo twakiraga ko yabakiriho
ariko rero mwitegure kumwakira Kasiane ndashimye ndagushimiye cyane ni wowe ushoje kino kiganiro agasaro kaburaga mushimirire abo umuryango bawe bose bari aho ngaho iruhande rwawe yari abayisenga ya Center yari Panside Akimana na mama wanyu Mariana Mukandori mwese ndabashimiye cyane kuba mwaje muri kino kiganiro agasaro kaburaga mugire umunsi mwiza
yego namwe murakoze cyane
agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro kaburaga karabonetse
aha niwe dusoreje ikiganiro agasaro kaburaga mbashimire mwese abakomeje kumpamagara ubutitsa mumpa makuru abandi musaba kubafasha kugira ngo musubize ku runigi udusaro twakoroteho tutagomba abashigajwe inyuma n'amateka bari mu kinigi ubutumwa bwanyu bw'urukundo mufitiye ikiganiro agasaro kaburaganijwe rya Amerika bwatugezeho mu izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye akaririmbo mwatuye ijwi rya Amerika niko dusojerejeho ngaho rero mwese abakunda ijwi rya Amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga nakagaruka naho ubutaha mwari kumwe na Veniste nishimiye imana